Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hani Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri adresi yacu radio yacu no kuri site wa3 radio yacu voa.com. Mushobora rero kutugezaho n'ibitekerezo mukoresheje adresi yacu ya email ariyo radio yacu @gmail.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabasuhuje mwese mbaha ikaze mu kiganiro muri Sanga kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti bakunzi b'ikiganiro muri Sanga, nongeye kubasuhuza n'abahikaze mu kiganiro cyanyu. Uyu munsi umutumirwa wacu ni umuhanzi w'umunyarwanda uzwi cyane mu mateka ya muzika mu Rwanda. Amaze hafi igice cy'ikinyejana aririmba anacuranga, nyamara ijwi rye n'uburyo akiranura imirya birimo icyanga kingana cyangwa aribyo gisumbije uko yabikoraga mu myaka ikabakaba 50 ishize. Kuvuga indirimbo ze zakunzwe cyane cyangwa zamenyekanye kurusha izindi biragoye, kuko usanga burimwe yaramenyekanye ukwayo kandi mu bihe bitandukanye. Amaze gusohora album cyangwa se indirimbo zikubiye hamwe mu byiciro birenga 12. Buri kimwe rero kikaba kirimo indirimbo hafi ngira ngo nk'icumi, bivuze ko zibarirwa mu magana. Zimwe rero muzo turi buvuge hano ni nka Rubanda, Kwiyumanganya, Kigali, Saligoma, Kavukire, Mukamusoni, Abubu n'izindi nyinshi zagiye zikundwa. Yabaye umunyarwanda wa mbere wasohoye kasete y'indirimbo z'umwimerere, abumwe mu bahanzi baharaniye ku itegeko ry'u Rwanda rigena uburenganzira bw'umuhanzi ryo mu 1983 ryubahirizwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2004 no mu 2005 yabaye umwe mu bantu bari bagize akanama gashinzwe kuvugurura iryo tegeko. Nubwo kimwe kandi n'ahandi hose mu isi ya muzika ibintu bigenda bihindagurika buri kanya, ni umuhanzi ufite ibihangano by'umwimerere kandi bidasaza. Mu bikombe yatwaye harimo icy'abahanzi bararimba ku giti cyabo mu iserukiramuco ry'amahoro ryabaye ku Gisenyi mu Rwanda mu mwaka w'1986. Mu mwaka ukurikiyeho yegukana igikombe cy'iserukiramuco ryabereye i Pyongyang mu Korea mu 1991 ari pari mu Faransa, yashyizwe mu rwego rw'ibihangange mu by'ubugeni n'ubuvanganzo, akora n'ibindi binyuranye tutarondora muri iki kiganiro. Ubu akomereje ibihangano bye mu gihugu cy'Ububiligi, aho tuvugana ku murongo wa telefoni kuri iki gicamunsi. Bwana Masabo Nyangezi, nguhaye ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi rya Amerika.
Komera Geoffrey, uraho neza?
Yego, murakitsa aho mu Bubiligi.
Ya, no, uvuze amateka rero numva nyibukije bimwe mu tuntu naribagiwe. Ariko nyine ubwo mama bisoma byanditse ahantu nibyo.
Ubuzima bwawe aho bugereye sinabuvuga bwose, kuko buracyanajya mbere kandi niko twese tubyifuza, burangwa na muzika, bityo bikaba bitanyoroheye kuvuga ibintu byose bikubiye mu gice cy'ikinyejana mu munota umwe nk'uko maze kugerageza kubikora. Ariko reka nkusabe noneho ugire uko wibwira abakunzi b'ikiganiro muri Sanga mu buryo bukunyuze.
Ese gira ngo yewe navugamo bike bike ariko kenda aho ndimfite ndi muzabukuru ubu ngubu niko nibara
kombo nugifite agategera
ariko mfite imyaka 64 ubu ngubu wone kuvuga inshuro ebyiri 30 kongeraho akandi kantu ariko ndacyahumeka kandi ndacyakunda muzika ndetse iyo munsabye nko kuvuga nk'uko nguko ku bihangano nagiye nkora hirya no hino mba numva ari nk'igihembo nanone kiyongereye ku bindi ubundi rero mba mu gihugu cy'Ububiligi nkaba nkomeje no gukora muzika mu rwego mu nzego zinyuranye nako kuko hari ubwo bajya bantumira nkaho ngaho iwanyu nari mpari y'umwaka ushize mu kwezi kwa karindwi akahe gatoya cyane ariko narahanyuze ducurangaho gakeya n'abasore baho ngaho hanyuma ndongerangira no mu mujyi wa New York kugira ngo ndebe najyaga ntembererayo cyane mu rwego rw'akazi voilà ni ukuvuga ngo muzika mbese ni icyo bita fil conducteur mu gifaransa cyangwa se akadodo kayobora mbese ubuzima bw'umuntu ngira ngo nacyo kizasigane tuba tutakinariho ntabwo bazita ku madiplome n'ubuhanga twari dufite muri za universite na za koleje ariko bazita ku butumwa twagiye dutanga mu ndirimbo no mu bihangano ubwo se sinabandikiye ukaza kumbaza noneho gahoro gahoro
nibyo turacyakomeza n'ubundi turacyari kumwe uvuze uti naraho ngaho mu mwaka ushize kandi koko nibyo waganiriye na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi reka nkwibutse akaririmbo waducurangiye kuri gitari yawe uri hano muri studio
Rwanda ngobyi yaduhetse Reka tukuririmbe Tukuratira batakuzi Uri igitego Tuje ukuvuga ibigwi Uruhame rw'amahanga Tuje ukuvuga ibigwi Uruhame rw'amahanga Rwanda Vuka ni wowe nasanze Sanguri gitego Sangu rirwe muteye neza
ye nuko rero karakomeza kagakomeza ndumva iyo niyo wacurangiye hano rwose nyine muri studio uri kumwe na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi ndibuka ko wavuze uti iyi ndirimbo niyiza kuyisonga mu ndirimbo z'urukundo nacuranze mbega na nubu nta kirahinduka iyi ndirimbo iracyari kuyisonga muzurukundo waririmbye
yewe no uretse ko no kuza kwisonga numva ahubwo mbonye nka kuri abantu bajye bagira za orchestre nyinshi kandi twiyeze no kubigerageza hano Buruseli mbonye abantu banshyiriramo instrument zose ndetse ibikoresho byose uko nabitekerezaga nyihimba nakumva nezerewe noneho tugakora tukayifata amajwi mbese ikaba ari finale iyo ngiyo byose byashimisha ubundi hari harimo accordéon hari harimo na violon zikinwa n'abantu babahanga na gitari ya basse ikinwa n'umusore w'umuhanga umunyarwanda umuprofessionnel voilà ariko nyine ubwo hakagamo na trois percussions nyine twinoki mbese yari orchestre yari mu orchestre kandi icurangwa mbese live abantu ku buryo bahita bayibona bakana ndetse bagatanga n'amashyi bakareyagisa iri no kuri YouTube nayishyizeho kwemeza gutyo ngo niyo kuri jyewe niyo ndirimba rwose numva ndayumva n'umwazano rumeza kubera ko ibivuga ibintu bivuye kuri roho yanjye rwose.
Numvise no mu buryo wayicuranze hariya kuri YouTube ubanza ukayicuranga nko mu buryo bwa kera hanyuma ukaza kongeramo kantu kibakwe ko kinjyana yihuse
kugira ngo abantu banyeganyike niba bashaka kuzanyeganyika ariko biriya ni biracyari umushinga ntabwo irafatwa muri studio neza ku buryo burangiye ni indirimbo rwose Rwanda rwa Kanyarwanda kandi iravuga ibyivuga mbese amagambo yayo ni ibintu nkeka bizahoraho nta makimbirane bishobora gutera ni ibintu by'urukundo rw'igihugu cyacu kandi nyine kikaba Rwanda rwa Kanyarwanda.
Iriya niyo waririmbye mu minsi yo hambere nubwo n'ubukiririmba ariko Bwana Masabo muri iki gihe nta ndirimbo sohora nyinshi z'urukundo nk'uko wabikoraga mbere.
Si zirimo hari indirimbo nakoze ndi ku Rwanda hariya indirimbo z'urukumbuzi z'urukundo zigiye zirimo ndetse rega ntabwo umuntu ava ku ingingo zigenda zihinduka ziyongera ku zindi ariko ntabwo mbese bigize ireme ry'ubuhanzi bw'umuntu burya birakomeza akaba ari nka havana ku gicumbi avanamo avanaho nyine ubuvanganzo ntabwo bihinduka rwose yenda hagenda hiyongeraho ibindi ariko ntabwo babyo bihinduka burundu.
Muzo umaze iminsi ushyize hanze muri iki gihe harimo imwe yabaye nk'intera amatsiko yitwa Rudasumbwa icuranze mu buryo bw'inanga ngira ngo ni sinzi niba ntibeshya nibwo bwa mbere numvise ucuranze indirimbo ikoze mu buryo bw'inanga. Reka tuyisogongeze abumva ijwi rya Amerika hanyuma mu kanya turayivugaho.
Yego.
Azaru yiterekera akarero gahodera akarero gahodera akayaga gahohota akotsi kahimbimba ako gacuka rembira akababi kaguruguruka akavura kamesa imyaka izuba ryakayagirizo akanyoni kajwijwita migeni geni geni
Wana simpangana n'abatinyi ngenda mu isonga ry'intwari n'abantu dusungurwa nyanyizi
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iyo ni Rudasumbwa ya Masabo Nyangezi bwana Nyangezi uti narapfuye bishoboka bite ko waba warapfuye kandi uririmba
Nana surumba ntarimo kuvuga nk'umuzimu. Aravuga ngo umuzimu nongorera.
Niyo mpamvu wongorera buriya.
Oya buriya reka wenda iriya ndirimbo yari nka kantu ka fantasy koko kugira ngo nganirize abantu twabanaga muri prese yo ku Karubanda hariya. Twabaga tu nayihimbye rwose muri icyo ngamije ariko nanone nkabona ari ahantu haba twahitaga ngo ni mu gihugu cy'urwibagiriro ukuvuga ahantu umuntu yibagirana ukajyayo ukibagirana nyine ubundi buzima hanze bugakomeza ariko nyine ntamwe mukagerageza kwirwanaho kugira ngo muticwa n'agahinda kandi mufite n'ibindi bibazo bigeretseho ubwo rero icyatumye nyikora gutyo muri ubwo buryo mbere na mbere iriya ntabwo ari inanga mu by'ukuri ni imigozi minini ya gitari ni imigozi minini ya gitari iriya minini yo hasi ivuga amajwi yo hasi hanyuma nanone iyo inganzo ni indundi nawe nashatse kwigana kuri abarundi bagiraga bongorera inanga ngo bagira ngo hatagira uza kumva kandi bakabavuza ibintu ariko nanone byitwa ko nta uri bumve bongoreye abo babwira ubundi ni uko ngo inanga z'ikirundu razizi zimeze gutyo
yego
mu bwa mbere uzumva
oya narazumvaga nkiri umwana cyane nyinshi
bikaba rero ni navuga ko ari style mbese iyo mwimerere w'ikirundi ariko ubwo nayifashe dore ko twari turi na hafi y'umupaka w'u Burundi bariya ka Rwanda ni muri Butare nuko nyine mbi ariko muri rusange ni ikintu cy'ikiganiro nashakaga kugeza ku bantu twabanaga ahubwo ndetse bakanaseka cyane ndetse n'abasirikare babinjiyemo baje kumva ducuranga ukabona ko bibashimishije bagaseka wa mugani bakagororoka bakaba banaduha mbese badufata neza kurusha uko baza muri rusange bahanganye n'abari muri kizu ni muri urwo rwego nayikoze ariko nyuma ikintu y'abantu hano gutya numva barashaka kuyishyira mu rwego ngo rwa za blues kuko wa mugani blues y'ikinyarwanda urabona muri rusange n'inanga zikunze gukora gukoreshwa muri ubwo buryo njyewe nta nubwo mbitindaho cyane ndaririmba nkanacuranga hanyuma abashinzwe kubisesengura bakaza babe basesengura bakavuga bati iyi ni jari gutyo voilà
ariko irimo n'amagambo akomeye harahugira uti akariro gahutera akayaga gahuhuta akotse gahemema agacukarembera akababika guruguruka ugakomeza uti nije buriye bashakaga kuvuga iki
urabona hari mu Nyafrika ukomeye cyane mu tugenderaho mu bere abantu bo muri Africa del West wanditse ngo abapfuye ntibapfuye ngo abapfuye ntibapfuye les morts ne sont pas morts ils sont akavuga nyine ahantu bari ahantu bigaragaza cyangwa se yemera ko bigaragaza muri ako kayaga muri ako nagiye nongeraho n'utundi tuntu mu muriro uhutera ariko ni mu Kinyarwanda n'ubundi bajyaga bavuga ko ari za roho za ba sogokuru zije nyine zikakutwereka ko bakiye bari aho ngaho hafi aho ngaho ko cyane cyane iyo mubatekereje noneho bakarushaho no kuba hafi rwose kuko baba bagarutse muri mu bwenge bwacu no mu biganiro wala
ubwo se
rero niwe nahereyeho
washaka guca amarenga se kuko nta nubwo buryo nayirangiza usoza uvuga utariko napfa nagira ugashyiraho akitso ariko ntugire icyo uvuga
yenu nyine none nyine shyiraho ikivugo kivugo mukore kira kivugo nacyo ni nko gusinya ariko ntabwo iyo narangije kuvuga ko byatunganye nyine ubwo kuko nitabye Imana urumva ntabwo nari kwirwa mbitindaho ko nese ubundi hari ikintu wumva nari kongeraho si ikindi nyuma yo gukora sinyature
natekereje ko hari uvuga uti napfa nagira wenda kukongera ngo wari umaze kuvuga uti nayihimbye ndi hariya ku Rwanda ugasa n'uca amarenga uti nabwashyira bwazajya gusa n'impongo nzasohoka ntabwo nzakomeza kuguma hano
byo bikubiyemo ni umuntu abafungiye aho noneho ubundi abantu bakatekereza uko irangira buri wese buri n'indirimbo zose niko zigenda burya umuntu yumvamo n'ibyo anashatse ariko kuba nararirimbaga kuri yawe bivuga ko nyine hari n'izindi ndirimbo buriya zihari zagenda zumva gahoro gahoro zisa naho zahimbwe kera kandi narazihimbaga icyo gihe nkirimo ariko nkabasa naho mvuga ko kera tukiri mu gifungo ugasanga hari icyo bita anachronisme mu Gifaransa ariko ari uburyo bwo kugira ngo ndwanye icyitekerezo cy'uko umuntu ashobora gupfiramo kuko agapfiramo akibagirana
imwe muri zo turayifite ahangaha turaza wenda kuyicuranga yitwa Kanama ariko abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika barimo baratelefona ari benshi barashaka kukuvugisha kugira ibyo bakubaza cyangwa se kugira icyo bavuga kandi iki kiganiro ni icyabo n'ubundi none nyemerera twakire umukunzi w'Ijwi rya Amerika wa mbere witwa Gaspar ikaze mu kiganiro muri Sanga Gaspar Eriko telefone yawe ndumva itavuga neza ni buri hafi ya radio gerageza kuyigabanya urahagana he Gaspar
ndi mu gihugu cy'u Rwanda murenge wa Gashora
gabanya radio komeza ni igitekerezo ni ikibazo
You have $15.89
ubashije kumubona reka tujye kubw'Imana
Hello.
Kubw'Imana makuru.
Nitwa Kubera Imana Nelly Sabine ku mbuga nkoranyambaga amazina yanjye bwite nitwa Nisabwa Abdul.
Ramba Abdul we.
Igihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo umurenge wa Rusororo ku isuma rya Ruhanga.
Nuko rero.
Yana munyamakuru mbanje gushimira abateze radio Ijwi rya Amerika matwi mbonereho no gusuza Masabo Nyangezi ese natangira mbaza Masabo Nyangezi ariho koko turi kumwe live kuri radio cyangwa sinzi ukuntu muba mwabigenje ushaka kuvugana nawe
nagusubiza arahari
gana Masabo muraho neza
uje nakwereka inkovu wa mugani nuko zashyiraho televiziyo tukajya tuganira gutyo batubona imbona nkubone.
Ndahari.
Halo? Kya humeka. Halo?
Nishimiye kukumva kuko bimwe mu bihangano byawe turabikunda nk'abanyarwanda. Nakajyaga nibaza ese Masabo koko nk'uko twumva ibihangano bye abaho cyangwa yaba hari itahi, ariko ngiye ntungwe no kumva ukihumeka umwuka w'abazima. Ibyo turabishimira Imana. Ikindi natangira mbaza, ese ubona itandukaniro ry'abahanzi b'ubu ngubu n'abahanzi ba kera, ubona harimo irihe tandukaniro? Tugiye no mu bicurangisho byanyu bya gakondo, ubona ari irihe tandukaniro ku buryo abahanzi b'ubu ngubu hari icyo bagenda babigiraho? Ikindi kuri iriya ndirimbo yawe Mutima Ukeye, nagira ngo nkwisabire utava muri studio utaturirimbiyeho Mutima Ukeye, nimba urayizi kundusha, sibyo? Ibihangano turabikunda. Iriya ndirimbo buri gihe iyo mbyutse nyifite kuri memory card, ntabwo nshobora kwinjira mu kazi iriya ndirimbo ntayicuranze. Ahantu hashimisha naho ahantu ugera uvuga ati imvura yagwaga i Kigali nihuka iryo joro imizi itemba aho hantu iyo hageze wumva umutima wanjye uguwe neza cyane. Murakoze.
Urakoze cyane Abdul rwose kuri ibyo bitekerezo. Reka buriya mu kanya Masabo aragusubiza, wenda nibinakunda araza gusuhuza gitari ye twumve, ariko reka tubanze twakire na Mutabazi none habasubirize rimwe. Mutabazi uranyumva? Ye Mutabazi ubanza tudahari reka
ndakumva.
Urahagana he Mutabazi?
Mutabazi ni mu murenge wa Bumbogo ko mu karere ka Gasabo ndi Kigali.
Ye ngaho rero komeza ku ijambo. Ntabwo bishobotse, imirongo ya telefone ntabwo irimo kutubanira, ariko turi kumwe n'umutumirwa wacu Masabo Nyangezi Abdul. Ati uwo mugabo koko arahari niwe cyangwa mwadushyiriye amajwi y'undi muntu hanyuma anakubaza ibibazo akanya nakabe musubize?
Namusobanuriye ko mpari koko, kereka ubutaha nimushyiraho amajwi mu buryo bwo sinzi ko muzabikora mu ikoranabuhanga tukajya tuvugana turebana. Ariko ndahari. Reka noneho ngerageze gusubiza wenda muri makeya biriya kiriya kibazo abajije. Icya mbere kiriya kirebana n'itandukaniro ry'abahanzi b'ubu n'aba kera. Ntabwo njyewe ngira amakimbirane mu mateka gutya, njyewe mbona ko uko ibintu bigenda bisimburana, kimwe gihera ku kindi kigahereza ibindi, ibihe nyine bigaha ibindi, ni ngombwa rwose. Kuri jyewe nta ngorane zihari, bitabujije ko tugenda dukomakoma iyo tubona hari nk'ibintu bifashe intera, wenda dushobora kubineguraho gakeya, ariko ntabwo nzi wahagarika nk'ikoranabuhanga tuvugirira ririho ubu ngubu. Ntabwo rihagarika ngo dusubire nk'uko twari tumeze muri za 70 tugishyira indirimbo za mbere kuri Radio Rwanda. Ubu ngubu na radio zabaye zayunguye, icyo gihe radio yabaga ivuga idasuma. Ntabwo byasabaga umuntu yarashoboraga no kubitekereza. Radio rero igasambira nka kuriya abarundi babyise izamirize. Voilà, ni urugero yuko no muri tekinoloji ibintu bigenda bihinduka. Ariko rero mu byerekeranye n'inganzo kirukuse mbona anyuzamo nkabona bariya basore bazamuka muri ino minsi, harimo rwose abantu b'abahanga cyane, ndetse harimo n'abakobwa batangiye kuzamo, ubona ko rwose hari abo tujye twumva kuri za rezo sosiyo tukumva bafite ubuhanga buhanitse bwo hejuru mu byerekeranye n'ibisigo ibyo byose ntabwo umuntu yabikubona zero ni ukuvuga ngo gusa ngo hari igihe kiba kigeze hakinjira ibintu byinshi noneho abashinzwe kubisesengura bakaba aribo bavuga bati hariya ni tugabanyeho batoya cyangwa se tunoze hariya ariko cyane cyane ntabwo ntekereza ko muzika usubira inyuma kandi ntabwo ntekereza ko umuririmbyi w'ubu ngubu yaririmba nka Rugamba cyangwa yaririmba nka Bankurunziza batubanjirijeho gatoya cyangwa ni kimwe natwe ko ubwabyo amakompyuta ariho ubu ngubu hari ibintu byinshi yoroshya ariko ntibibuza ko habonekamo n'inganzo nziza rwose zimeze neza vola ubwo ni ukuvuga ngo niba afite nk'ikintu aneguye ku ndirimbo runaka ashobora kujya impaka na nyir'ubwite noneho akamubwira ati hano ariko turabigira noneho nabo bakanumva n'impamvu umuntu aba yahimbye ibintu bimeze kuriya ntabwo ari ibintu byo ku umuntu yavugira isinduru ngo biracitse ngo umuco uracitse oya ntabwo ari ukunguko mbibona njyewe icyo ni icyo kibazo cya mbere yarabajije ya nyina n'itandukanirizo ry'abahanzi ba kera n'ab'ubu ngubu voilà nkomeze
komeza kugira ngo twakire Ben na Samuel nabo bari ku murongo barategereje
yes naho indirimbo mutimukeyo ni tubona kanya ndabona niyo mfata gitari ngo ni nkacishaho gatoya ariko urumva nabyo biracya muri mikoro ya telefone sinzi niba ari cyo bitanga cyane ariko ushobora no kubaha iriya mirongo biriho kuri YouTube ababishoboye bakazajya babyumva tuhora tugerageza kuzinoza neza no kuzishyira mu majwi ashimishije
reka noneho twakire ku murongo wa telefone Ben ikaza mu kiganiro muri sana
rekomenda bahaye mwiriwe
ama kiga mushinga nawe
nakuri n'amahoro tuguhe neza aho duherereye
uri hehe
ndi neza na neza ibucyumbura
hari duga ku ijambo none
yego ni ubwa mbere na mbere nashaka ndabashimire nshimira n'umutumire
arakumva
hari imihigira kabiri nawe nashaka nse n'umubaza intererano yoba afise cyanke iwe nyine yoshikiriza kuko turiko turaraba abo bantu ba kera muri make b'inzobere mu muziki ni abantu usanga baririmba indirimbo ziryoshye cyane zikundwa meme ugasanga zimaze n'igihe kinini cyane zarasohotse ugasanga nk'indirimbo yasohotse mu 70 iravuzwa hanyuma ego nicyo namusaba mbwa ko ntibivuga ati none n'akagaterano yoha barumuna we b'abarundi cyangwa abanyarwanda n'ababandi nyine bo muri yase muri rusange kugira indirimbo zabo nk'inyuma y'imyaka 5 kuko kenshi kunze kubona indirimbo nyinshi zisohoka zikavuma burema zikavuzwa cyane nk'ukwezi kumwe ukajya usanga kandi zari zakunzwe cyane mu gati zisubiye kuzo ziraca nko ku maradiyo nk'izo zarimbwe n'abo ba kera icyo kintu kubera iyo girante akabaduha nk'impanuro cyangwa akaraba ukuntu abo barundi cyangwa abanyarwanda cyangwa abakongomani bose muri rusange ukuntu bosohora indirimbo zikamara igihe kinini zivuzwa zigakundwa
okay urakoze cyane Ben reka twakire na Samuel none abasubirize kimwe Samuel ikaze mu kiganiro muri sanga Samuel ntabwo tukumva reka twakire Emmanuel
hello
Emmanuel ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
urahagana he
Di Burundi.
Yee, ngaho komeza.
Ndabashimiye bwa mbere ko mumpaye umwanya n'umurongo. hanyuma kuri uwo muhanzi cyo nashaka kumwibariza ubwa mbere nashaka kumutera intege bandanye hinyanyura umuziki rero urabona ubu iki gihe ubuzima buragoye abantu benshi bariga bakabura ubuzi hanyuma mugabo ikintu nagomba ndamubaze icyo gikorwa cyo kuririmba wayagitanguye ahejeje amashure cyanye yakigiyemwo ataraka ku ishure kiri nacyo nagomba kumubaza abahanzi benshi nakare cyane no mu Burundi batanguye ku icyo itanguye kuvuma ni kuvuga kumenyekana cyane bavuga ngo bakorana ngo n'abafreemason cyangwa abaliminati wewe akivuga ku iki ayo bisigaye mbega hari ishure yo biriho yigisha abantu bakiri bato bato kugira ngo bakure bazi guhinyanyura umuziki nabo cyangwa mbega ibikorwa akora abona biramuha umusaruro kugeza aho abona yuko hari abandi bantu bashobora kubitumiriramwo bakabyihebera nyine akaba ari byo bakora gusa
urakoze cyane Emmanuel bwana Masabo akanya nakanyu mugasubiza ibibazo by'abateze amatwi ijwi ry'Amerika
reka mpere kuri ubu ngubu Emmanuel ubajije utubazo nka tutatu cyangwa tune arangirije ku kibazo cyo kuvuga ngo ese abantu bashobora gutungwa na muzika niko mbivuga ngenekereza abantu bashobora gutungwa na muzika mu by'ukuri abantu batungwa na muzika ni benshi cyane ahubwo nuko gusa mu bihugu byacu ibihangano bidahemba ba nyirabyo ariko ubundi ubucuruzi bw'indirimbo ubungubu cyane cyane ko byagiye no kuri za interineti noneho ubucuruzi bw'indirimbo ni industry ikomeye cyane ni imwe muri za industry rwose kandi zihora zivugurura ku buryo ni nacyo twari tugamije igihe twakoraga ibintu byo kugira ngo turebe ko itegeko ryashyirwa mu gihe tugezemo itegeko ryo 1983 rigeze kuvuga mbere ni kimwe mu bintu byari byampagurukije kugira ngo turwane ku burenganzira bw'umuhanzi bw'abahanzi ariko nyuma muri za 2005 hari ya ndi muri ya komisiyo ni kimwe mu bintu twakoze kugira ngo hari nk'ibintu byavugwaga mu itegeko kera byari bitagezweho bitana byarasigaye inyuma icyo ngicyo rero ni ikintu kimwe nuko cyumvikane neza ko ubuhanzi bushobora gutunga umuntu ariko hagomba kuba hari ndetse urwego rw'amategeko rukurikira kandi ashyirwa mu bikorwa kandi na ni ingingo zose mbese zubahirizwa hakabaho no kuvuga ngo abahanzi ubwabo bagomba no kugira amashyirahamwe bajyamo atuma nyine ibihangano byanaka bimenyekana bikaba bimwanditseho bakamenya abazamusimbura abagomba ku aramutate igihe atakiriho bityo ngibi ibintu biri muri rusange na jugujugu na vurugu voilà
hari n'akandi yabajije ko muri iki gihe byita ngo ni umuti icyo kujya mu bapfumu cyangwa se kujya gushaka
nari narakigeraho ariko ikindi yarabajije nanone ndakigarukaho ihangane ibintu by'amashuri ya muzika amashuri ya muzika rero burya nta hantu atari ariko biterwa nanone n'icyo ushaka kuko nko mu bihugu byateye imbere ubwo muzika bawukora barawiga bakawundi bakakurikira neza bagacukumbura ndetse bakiga umuntu akiga nka muzika runaka kuko hari uburyo bwinshi hari ubwoko bwinshi bw'imiziki noneho ariko akaba yanahabwa na n'impamya ubushobozi ndetse akaba yanabikoramo na nyuma rwose bikaba ari ibintu bihembwa kuko ekonomizi ntangaha mbese uko zimeze ni ziba zifite ireme ni ibintu biba bifite ireme ntabwo ari ujuguju ari vuruguvurugu nk'ibyo wacu mbona amategeko arahari ndetse natwe turigisha nanjye ubwanjye ndigisha njye nigisha abana rimwe na rimwe biga muri za conservatoire hano bakaba ariko noneho bakeneye gushyira mu bikorwa mbese pratique gushyira mu bikorwa ibyo baba bize mu buryo bwa teori cyangwa se biga n'igikoresho runaka ariko nkashaka kugira ngo ndebe ko nabihuza na n'indirimbo z'iwacu kugira ngo nituba tutakine hari zoye kuzazima ibyo ngibyo rwose birakorwa ariko nyine bikorwa mu ntege nkeya abantu baba bafite ariko bigiye bihari ni ukuvuga ngo babishaka yabibona ikindi rero avuze ngo biriya bijyanye na bya Illuminati n'iki ntabwo byo ntacyo mbivugaho kuko umuzika kuva nawukora jyewe ntabwo nigeze ngira abantu baza kundeba ngo banshyire mu masekte nk'ayo ngayo ntabwo ntacyo mbiziho rwose ngira ngo wenda ni nka kwa kundi bavuga ngo umuntu ngo arakize ngo buriya ngo amafaranga ngo ayavana ngo mu kuzimu ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu ndafiteho ntabwo nabigira ngo
birumvikana noneho tugerageze kunyarutsa amasaha ntabwo arimo kutubanira neza hari undi nanone Ben yavuze
nigiye natangiriye muzika afite muzika nayitangiye navuzaga ingoma muri primaire ya ngoma y'isaha hanyuma ngeze muri koleje mpita nkubitana na kagitari gato kitwa banjo ariko maraho igihe gitoya mpita ntangira gitari nyifata gutyo nyine ndayiga rwose kandi twayigaga mu buryo bwa solfege mu buryo buhambaye naho ngaho nabitangiriye nari mfite imyaka 14 nigera muri koleje wabora
Ben yabajije ati
ibyanye na Ronjye Ben Ronjye mfite ni ukuvuga ngo indirimbo ngo ikaza ngo ikavugwa ngo hanyuma ngo ikibagirana ibyo ngibyo rero sinzi ntabwo indirimbo z'ubungubu hari ubwo ziba zitajya mu mizi y'ibintu nka kuriya ngo ufate nk'umusizi nka Rugamba ufata ibihangano bye ukabona ko biba ari ibintu bicukumbuye kuko yitondeye ahandi ubundi kenshi ari indirimbo zo kwidagadura rero ntabwo zizagira uburambe nk'ubw'indirimbo zirebana na mbese no gusesengura imibereho y'abantu ubwo ntabwo rero ni kandi zisohoka ari nyinshi noneho ubungubu nyinshi cyane ku buryo rero abaririmbyi ni benshi cyane abantu benshi cyane ugereranije n'igihe cyacu ku buryo rero birumvikana ko indirimbo ntabwo za harimo icyo kintu cy'ubucuruzi nacyo kigomba kuzamo ni ukuba bigahararwa bikavaho akazi ibindi bityo nuko nguko kugira ngo na wenda twakumva n'undi ushaka kubaza
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa wacu ni Masabo Nyangezi reka twakire Ishimwe uraho
muraho
yego wakoze kwihangana ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
kibazo mbazo musaza yego nibyo bakoze indirimbo zitwigisha ariko se iyo bashyize kuri pourcentage bakareba uburyo amaradiyo cyangwa se amateleviziyo n'ibindi bitangazamakuru uburyo byitegura gukina indirimbo zawe n'iz'ubungubu babona itandukaniro riri no se abahanzi b'iki gihe bo bakora iki kugira ngo bakore indirimbo ziduma isoko igihe kirekire.
Aha, urakoze cyane Shimwe, reka twakire na Gerard.
Kuma kanya.
Gerard.
Ibi ndabumva ndamugize mutumire mitina kimwa mu Yesu Kristo.
Yego, komeza ikibazo cyangwa igitekerezo.
Ndahinda cyane kumva yuko uwo mutumirwa arimba indirimbo ziruhura abantu icyo ibyo Imana ni byiza kugira ngo abantu babe ibyaha barimo by'ubucakara mbere buye no kumva Imana.
Ntabwo tukumva neza Gerard, utubabarire. Reka
Hello. Hello, ndabumva.
Eh, komeza.
Nashaka gutinyira uwo mutubikwa, wewe iyo mbise cyumviye ko kurinda izo ndirimbo zihura abantu kugira ngo abantu bagire abantu baruhuke umutima.
Umurongo wa Gerard ntabwo umeze neza, reka twakire Eric.
Mwiriwe neza.
Muraho cyane Eric.
Muraho neza, amakuru yanyu.
Amakuru ni meza. Urahagana?
Ni Kigali.
Yarakumva mutumire, komeza ikibazo cyangwa igitekerezo.
Yego. Ikibazo cyane nashaka kumubaza. Kwamaze kumva yu nyinshi muri muzika. Akarusho cyane ikintu yo amaze gukora mu bahanzi bagenziwe nk'umuntu w'inararibonye muri muzika, cyerekana ko icyo yakoze ko kiko kiratanga umusaruro mwiza. Ikindi nabyo beko amaze igihe cyinshi muri muzika, mu gihe tubona ko hariho benshi barimo baravuka ariko baraza bamusubira nyuma, hari abo ariko arafasha kugira ngo niyava muri muzika bazamusubirire kugira ngo indirimbo ziwe zizagume zifite agaciro.
Urakoze cyane Eric, reka duhe umwanya mutumirwa asumize ibibazo byanyu.
Okay, reka mbere kuri Eric ubu ngubu nyine. Ibyo by'akarusho yavuga abakarusho ubundi mu by'ukuri umuntu akora muzika nayikoze jyewe ari uburyo bwo kwishimisha, kwidagadura, nicyo cyari cya mbere. Ntabwo yari professionnel cyangwa ngo ngire, ariko no kuba bimeze gutyo akarusho ka mbere twashyizeho n'abo twakoranaga na karusho kerekeranye n'ishusho y'umuririmbyi. Twaraturirimbaga turuvuye muri universite turi mu mirimo inyuranye ndetse yo hejuru, ariko tukavuga tuti tugiye kuvanaho kiriya kintu cyasa gihobe muri sosiyete y'Abanyarwanda. Bamenye ko umuntu ashobora gukora muzika nk'uko ukora siporo, nk'uko ukora ikina teatre, nk'uko mbese ushobora no kujya mu bindi bintu by'ubukorikori. Icyo kintu kugira ngo abantu bazacyumva, wenda cyatanga gihari, ariko cyo numva twaranakigezeho ku gipande, kuko hari hasigaye noneho kandi iyo ni ingingo ya kabiri, hari hasigaye guha abanyamuzika n'ibihangano kubiha producers abiri by'amategeko bikubahirizwa uburenganzira bw'umuhanzi bukubahirizwa. Ibyo nayo ni intambara ikirimo, kandi ntabwo ngira kuzasubira inyuma, kuko ni urugero rw'uko mbese iterambere, icyo bavuga iterambere, iyo bavuga iterambere nabyo birimo, ni ukuvuga ngo igihugu kihemba abahanzi kiba kifite uko giteye imbere rwose. Ibyo ni ibintu wenda bizagaragara gahoro gahoro, ni wenda n'abantu bazanabyandikaho. Ibindi rero byerekeranye no gufasha abamusiciens b'abajene ngo nicyo dukora gusa. Ubungubu mfite aho ndi, mfite abasore turirimbana, kandi icyo mba nkora ni ukugira ngo bafate indirimbo zacu zitazasigara zarazimye, zitazazima bitewe n'uko twe ntituzahoraho natwe nabo ntibazahoraho yego ariko zongera zifata intera nka kuriya babona nka kuriya makanyaga yabikoze mu kigezo wacu kuriya byari byiza cyane biriya kuno n'urugero udashobora gusubiza inyuma niwe wabigirute twari namushimiye cyane kuko nyina ko yajemo akanaririmbana n'abareye abajene noneho bika indirimbo zigafata indi indi sura ijyanye n'ibigezweho ariko n'ijwi rye rikaba ryumvikana kandi ukumva ko zavuguruwe wala nuko nguko naho ndi ibyo gufasha nicyo kidushishikaje kandi cyane cyane dutekereza ko tutazanahoraho ko nyine hazaza abandi bakomereje ku byo twatangiye ariko nacyo cyifuza mbese hanyuma harya hari undi wabajije
Ishimwe
pardon
Ishimwe witwa Ishimwe nawe yari yabajije avuga
ngo bijyanye na pourcentage y'iki
we ngira ngo mwari mwabivuzeho mbere ni ku buryo indirimbo zikunzwe z'abiki gihe ni za kerko zari zikunzwe hanyuma aza no kuvuga ku cyo kunama mwagira abiki gihe kugira ngo indirimbo zabo nabo zikundwe nka mbere
ariko nyine urumva nyine zivuze yarahindutse ese na abazumva n'uburyo zumvamo yarahindutse ubu biranyanyagiye ahantu hose ariko hari indirimbo ishobora kuzigarira kijye kuba abantu bose bakayikunda hanyuma ikasa naho haje ibindi nanone bikaza biri imbere ubwo ngubwo byo ntacyo umuntu yabihinduraho ariko umuhanzi we ubwo yahimbye indirimbo ahimba kugira ngo ihoreho ikomeze ndetse ntihagira n'uzayivugurura izavugururwe ariko ari bya bitege bwa butumwa bwari burimo n'iforomo yihaye ibyo ngibyo bishobora guhinduka rwose ariko ubutumwa bwo bugakomeza bukaba bwa bundi ni ukuba niba ari igisigo ni igisigo uretse ko gishobora no kugera mu matwi y'abatacyumva kandi nabyo si ngombwa ko abantu bumva ibintu byose ijana ku ijana niyo byaba biruhura gusa bikarubira uwo murimo bikawukora byaba ari byiza ntabwo rero nta gisubizo gishikamye cyangwa gifatika kindi namubonera nko kumbwira ngo ikigereranyo icyo na rwose na nabo bajye bagereranya ndetse nibiba ngombwa banatanga ibitekerezo kuri za rezo aho bagiye bari hanyuma abantu baganire ku buhanzi
ndagira ngo nisegure ku bakunzi b'ijwi rya Amerika tutashoboye guha ijambo ni benshi harimo abarimo kwandika bavuga bati turasaba uwo muhanzi azakora n'indirimbo na Byumvuhore abandi bakabaza batese azaza mu Rwanda ryari abandi bati indirimbo ze turazikunda cyane ibyo bwose ni ubutumwa turimo kugenda tubona ariko sinari nzi ko isaha ishobora kuba ngufi bigeze aha ngaha ndabona dusigaranye hafi iminota 6 gusa bwana Masabo nanjye ubwanjye nari mfite ibibazo byinshi nashaka kukubaza ariko nkuko nigeze kubivuga ntabwo ibibazo muri icyo gihe cyose umuntu afite kuri muzika yabirangiza ariko hari akabazo bajya bavuga ngo nakabazo k'amatsiko muri 1985 wigeze kwatura ubwira gitari yawe ko ariyo nshuti ugira mu ndirimbo yitwa Sarigoma ngira ngo hanyuma ukurikiranye amateka yawe n'amakuru y'ubuzima wagiye unyuramo hari ahantu wageze hakomeye uri kumwe na gitari yawe mu modoka muri kumwe ndetse n'ubuzima bundi nyuma wabayeho wari kumwe nayo ndenda kubaza iyo urebye gitari yawe ku gatebe wayigeneye hahandi umuntu ayirambika ni kiye kintu cy'ambere kiza mu bitekerezo byawe
gitari rero buriya ni nka ndi umwe mu baririmbyi bakeya bibuka kuhindukira bakayireba bakayibwira indirimbo nka zingahe kubera ko kuri jyewe ni yabaye umuhuza wanjye n'abantu ni kuvuga ngo si igikoresho gusa ariko ni n'uburyo bwo kugira ngo nshyikirane n'abantu nashobora kuba naranditse ibitabo kandi ibitabo bizasomwa n'abazi gusoma gusa ariko nahisemo gukomeza gushyira imbaraga mu bintu byo guhanga ibihangano by'indirimbo kubera ko byari binashimishije ubwabyo byari binshimishije gukora melodi ukayishyira hariya ukazana ibitekerezo ukabishyiramo kandi ngashyiramo ibitekerezo bibanisha abantu kuko muri rusange marashaka ko uko twakoroherana kwiga koroherana kuko abantu babifite imiterere itandukanye ariko ye mbona abantu batoroheranye byahinduka ishyamba ubwo rero ubwo butumwa ni butumwa bwa mbere ngeza ku bantu mbicishije mu ndirimbo mbicishije mu nanga yanjye ya gitari icyo kintu rwose nicyatse nanarekera aho ngaho kirahagije ngira ngo ndagushubije
yego uransubije masaha aragenda tujyana reka noneho nse n'uguha umwanya wo kugira icyo uvuga niba hari ubutumwa ufite dusigaranye iminota ibiri gusa niba hari ubutumwa ufite ushaka kugeza ku bagukunda bakunda ibihangano byawe yabaho babikura cyangwa se ubutumwa bwihariye wumva ufite ku mutima akanya n'akawe
ubutumwa bwihariye rero ni ubwabo ndenge nigeze no kuvuga bindi ku mutima ni ukuvuga ngo abanyarwanda abarundi bene wacu mufashe ubuhanzi guhabwa agaciro twavanyeho ikintu cy'uko mu buhanzi ari isagiho ariko ntabwo bihagije kuba amategeko arahari kandi si twayashyizeho ni amategeko ashingiye ku byo isi yose igenderaho amategeko nimufashe kugira ngo umuhanzi yewe kwandavura abone ikimutunga ahereye ku bihembo ahabwa n'amategeko icyo kintu rwose ndagisaba kandi ni ukuvuga ngo niba ushatse gufata indirimbo y'umuntu uyifate ariko ikubere mbese inzira yo gushaka noneho kugera kuri original ku ndirimbo original izatuma uhemba umuhanzi wala icyo kintu kiri imbere cyane ikindi abajene bazamuka mukomeze muzamuke rwose ntihagire ibibaca intege wa mugani ngo ntihagire ikibakanga ntihagire ibibaca intege mugire mukore metrize mugire metrize ya tekinoloji zigiye ziza noneho zibabere uburyo bwo kugira ngo ibitekerezo byanyu mbese no kwidagadura kwanyu bifatwa
Bwana Masabo Nyangezi urakoze cyane kuri icyo kiganiro ha ijwi rya Amerika umwanya ntutubaniye ariko turagushimiye cyane n'ubutahane tukwiyambaza nyabuna uzatwitabe
ndahari rwose muzaza tongeraho
namwe inshuti muteze amatwi ijwi rya Amerika turabashimiye cyane ku mwanya mwaduhaye n'abagize uruhare muri iki kiganiro nshimira abari ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Alimas Karala wadufashije kwegera amajwi reka dukomereze cyangwa se dusoreze kuri kavukire ya Masabo Nyangezi
ese waraye wiriwe muvandimwe harabanje azimihanda katerepirari ratogota isambira ishishimura atatamura mabara baratandatu bw'inzu yanyu isigara inegetse ku mugina bw'inzu yanyu isigara inegetse ku mugina kavukire batutwawe gawimukere